mchukole guango lukuru lwe bagenda okukira obusanduku okulonda agenda okubomu kubiriza uluchukole guango lukuru wamuno mumyuka we mu parliament yomulundi ogwe 12 okulonda kuno kugenda kubera ku kisawe kya mefuge kololo lunaku lwa leero era nga ababaka basatu abavuganya ku kifo kino ekyomukubiriza uluchukole guango lukuru okuli Jacob Oboth munnakibiina ki NRM Norbert Mao munnakibiina ki DP nga naye bannamukago ne NRM awamu ne Paulo Mwiru munnakibiina ki National Unity Platform. Wetu jide kumpeo ngevyo kweli ndavinywe zedwa mchifo chino wabulanga na abamu kubabaka bala bidwa konga bata andise okutuka mchifo chino na abamu nga baba deve italanga na mutalo munyage kente oruna kore gulo ekibiina ekiri mu buyinze cha NRM wewa ungele denga chimazo kulonda Jacob Oboth okuchikuwa atida vendela kuchifo cha speaker wa parlamenti amwamu ne Thomas Tayewa okuchikuwa atida vendela kuchifo cha mumyuka Moses Nkane ya kabondo kawabaka banda chibiina chi NRM yabu mbujide makago wa president Entebbe saba wandisi wa chibiina kino Richard Taduongo yategezeza nti kyasaliddwa nga banda chibiina ki National Resistance Movement oba NRM ti Jacob Oboth Oboth ne Thomas Taibu abakiikirire olw'obusobozi n'obumanyirivu bwe balina mu mulimu guno nga bagamba nti bajja kusobolera ddala bulungi okusobola okutambuza obuweereza.
That the Central Executive Committee hereby recommends and endorses Honorable Jacob Maxon Oboth as the party candidate for the office of Speaker of Parliament and recommends to the Parliamentary Caucus to nominate and vote for Honorable Jacob Maxon Oboth in the election of Speaker. Be it further resolved that the recommendation of Honorable Jacob Maxon Oboth is grounded in and supported by the following considerations. 1. Proven legal skill. Honorable Jacob Maxon Oboth has demonstrated exceptional legal acumen and an in-depth command of constitutional and parliamentary law. Hereby recommends and endorses Right Honorable Thomas Taegwa as the party's candidate for the office of Deputy Speaker of Parliament and recommends to the Parliamentary Caucus to nominate and vote for Right Honorable Thomas Taegwa in the election of Deputy Speaker.
Ababaka abalala 15 bannakibiina ki NRM ababadde beetegese okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa Speaker wa Parliamenti nabo bakkiriza okuwanduka mu lwokaano luno baleke bannaabwe abalondeddwa ekibiina. Taduongo era asabye bannakibiina bonna okusigala nga bakyali kitole amangu ddala ng'okulonda kutuuse olunaku luno olwaleero okusobola okunyweza ebirowoozo byabwe awamu balonde abo bannakibiina ki NRM.
At a consultative meeting of the persons who expressed interest in the position of Speaker and Deputy Speaker with the Central Executive Committee, we had Honorable Asime Florence Akiki, who withdrew her candidature. Honorable Alione York Odria also withdrew his candidature. For the Deputy Speaker of Parliament, Honorable Obiga Rose withdrew her candidature. Honorable Lamuaka Catherine withdrew her candidature. Honorable Nakuchi Susan withdrew her candidature. Honorable Kutesa Mary Kamu also withdrew her candidature. Honorable Ogwang Patrick Obura withdrew his candidature. Honorable James Kaberuka withdrew. Honorable Namara Dennis withdrew his candidature. Honorable Wanyoto Lydia Mutende also withdrew. Honorable Tibaiza Peace. Honorable Gaija.
Okulonda kuno kugenza okutuuka wonge ekibiina ki NRM kye kijje kyefukulule okukyusa abo bekyali kisoose okusimba okuvuganya ku kifo kino nga basooka kulonda Aneti Anita Amongo okuddamu okuvuganya ku kifo kya Speaker ekisanja ekyokubiri awamu ne Thomas Taibu okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa Speaker kyokka gye byaggwera nga Aneti Anita Amongo bamusudde tayo ku nsonga ezeekuusa ku bulabba yino obukenuzi. Okulondebwa kw'abakubiriza b'olukiiko lw'eggwanga olukulu kujjidde mu kiseera nga Paalamenti ya Uganda ejjudde okusomozebwa okutagambika nga parliament y'omulundi ogwe 12 etunuulidwa nnyo bannayuganda n'eriisa ejjogi olw'ebikolwa ebyobulyake n'obukenuzi ebibadde bisusse mu parliament obuli bw'enguzi enkola ey'okusaasanya ensimbi n'okukozesa obubi yafeesi okuva eri obukulembeze bwa parliament n'ensonga endala ez'enjawulo. Mu mbeera y'emu era parliament y'omulundi ogwe 12 eyolekedde okusoomoozebwa n'okugezesebwa obanga ddala nayo tefuuke kya busuubuzi nga bwe kibadde mu babaka abalala ab'enjawulo ababadde mu parliament ezimu abamu akubba ababadde mu parliament eyise nga bano babadde batunuulirwa nti bano obuyinza babadde babweyambisa mu ngeri ya mancyolo n'abamu kubba ne batuuka okuyisa amateeka agagasa bbo nga ababaka naye nga tebalowoozezza ku bannayuganda.